ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe hiɗɓeɓe iwde studio tamani ono e jaam Bocary Sory yettinta on kabaruji godduɗo e ñalawma o joom mobil naɓiraguel tubakoɓe fade mabɓe warede kidal to o anditama omo wiye Baye Ag Bakabou mo ɓurdame nanguidirnoɗo e jihadinkoɓe akmiɓe kanko du sikkita fiide dabere o fou ɓeyten hande wonno ñalawma ɗaminanaɗo sériyaji ley mali hoorejo tribunal ngaji kañi e juuji en fa yetto hoorejo leydi o mbati dow kanum no hunde fof kono laamu no hani jokka biltirade e tribunal fangal waɗa no haniri kala mali hewti darde muɗum ley walde dental leyɗele aduna janguinoɓe ɗum woni ɗo haala francinkore haaleten naɗo janguinde e ley adunaru ndu kala ley kabaruji min jeeɗi keñen ɗi en min biltini nde hono mi mbino jihadinkoɓe akmiɓe en kamɓe ɓe jeeɗi humpitidde aduna o fo ndenno kamɓe jaati mbari jihadi woni journaliste en ɗiɗon jokka kidal to en ndenno ɗum tubakoɓe en kanankoɓe leydi franci ndenno ɓe jeebaki fay seeɗa ko yeeɗa ko ndenno caggal ɗum laatiɓe hunde fo wonno sababuji nangue tubakoɓe en so ɓe mbaraɓe en ndenno anditama keɗoɗen Ousmane Dikko
ko akmi haali ko ana wawi tuguede ɗum ministre franci hakkunde mum e leyɗe goɗɗe haali laawol nantigo kabaru ngol serta e fewi e ɗeɓi nawtortono ƴaɓɓade to sahara média to laami france ana gondi e seɗude yalla asul kabaru o yo gonga radio sahara média eley ko nantini nde wara hoore ɓeɗo journaliste en ɗiɗo yo yommitagol ko franci itti wonkiji ɓiɓɓe mbali ɗum ko nana e renoɓe won ɓurdame goto andaɗo dawridaɗo e nangugol ɓeɗo journaliste en ko honjotoɓe kolli yo ɗum Baye Ag Bakabou no o e hoorejo amen ala fo ɓe si goto ministre franci wi ko moɓen guel ɓe duggori journaliste guel boni e lawol ɗum ana wawi laatade ka ko taƴata guel derke e ley muɗum ɓe mbarda jaaɓe crislen nayyi du verlon jeɗɗi ministre holliti ko ruggo ngo naƴƴale ɗum nanɗiɓe oɗo golle honjotoɓe ka wala ko timmini
ndenno mbiya jihadinkoɓe akmiɓe ɓe muysoɓe ndoni hoore ɗum worhara ko nano gaɗɗo kidal o en ley haalaji Souleymane Drabo kanko mo hoorejo journaliste o emnela kañum hawji kidal hande kamɓe jaata soɓe gara e ley kidal ndenno so hakkille makko e ley hakkille makko kanko Souleymane Drabo emnela tan hani rondinede mayde journaliste en ɗiɗon ɓe en ndenno mo faccitani Souleymane Keza Sidibe yoga e miijoji makko keɗeɗen Oumar Waygalou
je pense que ce sont peut être
miɗimila yoɗon yimɓele bonɗereɓe laaliɓeɓe maraka fewi seeɗa kañum en gollidite akmi kañum yimɓele cuutoɓe yimɓele hono mum en ɓen kañum en nangoyi yimɓele gollidoɓe amen ɓe kidal to so jeehi mbaroyi ɗum en wakkati fo eɗen mbawi heeɗade jaati akmi na yimɓele woɓɓe ana mbawi wiide kañum en kañum en goni caggal nde hunde ka sa ƴeewi ɓurdaɓe gomɓe saaha leydi meɗen mbi koyɗe mumen jaati ana hen ɗum woni noddetteɓe emen elaɓe saabi ngallur nde e juuɗe mabɓe goni koɓe kalto ko fo wona gonga ngallur nde e juuɗe mabɓe woni ɓe jiiloto no weldiɓe ɓe jogui kaɓorɗe mabɓe du koyɗe mabɓe ana caggal ngol wargol jaati saabi armé malien o ka nokku gortan na kañum yaltata watta fe hunde emenela kañum jogui ngallure kidal nde kañum yaata to yiiɗi furdu nde journaliste en ɓe mbartede ɗum neɗɗo emenela kañum ɓe jeehi landoyade wakkati nde ɓe jaltinde on wakkati ɓe cuuta soɓe naaɓa ɓe jaaha ɓe mbaraya emenela wala nafa warde journaliste ka koyɗe mabɓe ana e ngol wargol joni
ngolemenela e responsable de ce qui s'est passé là bas
ɓeniɗo fa ƴaɓɓiti ley kabaruji emenela goto nangama kidal kikiɗe keñe wakkati 17h o sikkitama tawrede anniyaji bonɗi gam tippaggol makko bombuji ɗiɗi ley galle suudu banque BMS ndu en ndenno sardas en tubakoɓe ɓe serval ɓe en keeɓi fiyande bonbuji ɗe dabaraye ndenno faɓe keɓiɓe pillayno arande ndenno min keeɓi du e settaku neɗɗo goto mo yiɗa inde mum haale keɗoɗen Oumar Waygalou
wakkati 17h30 keña yimɓele bondereɓe ɓe gaari ɓe tippi banggue banque BMS gonɗo kidal o guernarde ngaji ɗiɗi lanɗo waɗiɗe guernarde ngaji ɗe puusay toon sina armé français o nodda warde so ɓamiɗe guernajiji so daari to sawni taɗe nde heeɓi fuusudeɗe nde yimɓele cikkitaɓe won goto jaati nanggaɓe leehi hakkude mabɓe tafen ka ka miɗo wiyano ɗum laati fo wona joni woni arande wona joni woni ɗiɗi ɓerde wona joni woni nayi ɓerde joni ko sacti ko ka hono majjo ko nande muɗo aɗa waɗa wakkati fo ɗo kidal ɗo
Tamani, tamani, tijo tamani.
batu horejo tribunal ngaji kany e juge en mali jonne wadi hande beta hande no ko beta CCB be mbi pale kongre batu o mandinira malamu e futube yeddude lamu be fu fa goto yotto horejo leydi o en kawri e ngota wiide demokrasi wawa hebde barke sona lamu o bilto e kabaruji tribunal lamu o dala seriya donne e goto fu no haniri kedo den Ousmane Diko
president Ibrahim Boubacar Keita kana te leydi hande beta do bama ko do nokku beta CCB o latike hore yambere fuddigol gollo meden tariya yambere le fuddi der goto tiagal wattu ejonodo hore je cour supreme nu tapili holi tariya woni nuy galkala bangal netta hikka sisil mobe bami o yo hollitinde laamu anahani jogade laamu kaybo wudum dum be fuddiri hikka golle mabbe kabaru tariyaaji leedindi elimudum be kolliti honoko tariya wala le sahal leedi meden dum fu ana woni e koleji bangal nima ko leedi meden nanna dum pawarde honoko nande murtambe leedi sahande dedu itta dum fu ana e ko torri kanko president cour supreme holliti wiide sanani demokrasi ana nyiba fu kana tawe sariya ana wodi kana ke leedi president ibeka o holliti laade jabbi kanko hor makko wadan watte fu fa tawe be do gollo be sariya hono no wiiri nay lewru septembre ndu ana baawa gollude golle mun non jirri kanko president leendi o holliti wiide demokrasi wa mo inede nokku fu do sariya wala nenna du an laato sababu lañi do hono ko wiete dimaku leedi
Leydi Mali ndi hewti danne muɗum hakkunde leyɗele de France Nkore jangete na haalete e mun ɗe ndenno to hoɗerde walde nde to wonko o kabaru yeɗɗa keɗo ɗen Ousmane Diko
caggal lebbi sappo e jetti ko Mali ittono e fedde francophonie e ley sarai ko ɓe ɓanno capantati lewru mars 2012 caggal kudeta gaɗɗo 22 mars o Mali warti e nde ɗo fedde wiyetede OIF ɗum waɗi hono le batu mabɓe moɓe gaɗi ko kanankoɓe capanɗe jeɗɗon e jeɗɗon leyɗe kawri nattugol Mali e nde ɗo fedde ɗum waɗi caggal hono woteji ko Ibrahim Boubacar Keita joƴƴina caggal woteji gaɗɗi noga jetti fawarde cappe goho lewru août 2013 ɗum woni hono ko nantinoɓe mabɓe kabaru politi to CPF to nenna kanko secrétaire général fedde francophonie nde Abdou Diouf holliti wiide gollidal ana warta hakkunde fedde mabɓe nde e kanankoɓe leydi ndi ko warta so lanɗo jaaɓi nelaɓe OIF garanɗo Mali ɗo martudu kumpa kabaru e yiidude e kanankoɓe leydi ndi fawarde e hono woteji gaɗoji noga e nayyi lewru novembre fawarde e sappo e joyi décembre warorundu
sottunoɓe guengaji mu en sahal Mali to en gam basiji woldeji ɓe kana yekkitede e woteji gaɗoji noga e nayyi lewru novembre warorndu en ɗum saabi mbini batu jande kawritaɗo ndenno beete hande parti ji politique baale bowaɗe le Mali kañe bawa mbawi keƴade leyɗele luniɗe nde Mamadou en Mahamane Almaymoun kanko mo landodiri e dunge ande baaje hima keƴaɗo dental leyɗele aduna o en keɗo ɗen Marwa Galo
les élections législatives sont des
woteji député yoɗi woteji battiɗi gurelo sa yimɓeɓe fof koyeɗe mum en gattene hen no waɗirte fof ɗum waɗire hono yimɓele men goɓɓe joolade dogunoɓe so bittitaɓe boneji ɗiɓe ɓe ɓe ƴeewe no ɓe gartire yimɓele men hono jiɗɗo so gartiri kohe mumen ɓe ɗuɓe ɗum fof ɓe ƴeewe yalle ɓe gattinene hen le woteji garoji waɗɗi honno wiireteno sina wote waɗa so daña
gañu
dental leyɗele europe mballirino leydi malini en ko yata e milliard uji tati e feccere kalisi euro beeten hande guɓal immunoka imo togal no jawdi ndi foti naftorede jooɗima e batu CCB ɗo noon paale kongre ɗen no eɓe poti fiide dabere ko yaawi yaawi saabi jawdi ndi naata an hani naatali no naarata e juuɗe le mali ndenno ministre keɓe e naftora nafoore mali kanko madame boire filisi sogo mo wincitani jama o ko heɓi fewnede iwdi nden warde hande mo moɓani ndenno Ousmane Dia e touridou yoga e haalaji makko ɗi en ndenno kumpude ɗen fa hannde e leyno alhaaliji gorata janngo alalbal aljumaari janngo e ley Mali kala keɗo ɗen Marwa Galo
aljumaari ñalawma janngo wakkat tan wawi latade gotum le Mali fo e manggal muɗum bamo ko jakkanama degré ji sappo jettiya degré capantati e jeegom kay jakkanama degré ji noga e goho ya degré capantati e tati sigaso jakkanama degré sappo jettiya degré capantati e jeegom motti jakkanama degré ji noga e joyi yaade degré capantati e jeegom gawo jakkanama degré ji noga e tati ya degré capantati e nayyi tumbutu jakkanama degré ji noga e tati ya degré capantati e tati inchallah
yewtere pulaku hande yewtere pulaku nde nden noon hollitidde hunde fof ko wonno jokka ɗiɗo kabaruji de kabaruji hande di en holtide jom mobel gotil neno nabirama tubakobe ngel ngil jomu yitama den holite dum e beta hande wonno nyaloma dido bo seriyaji le mali horejo tawi tribunal ngaji den juuji en fa yotto horejo leedi o tawama to e odo batu den biltade e le tribunal joka juuji en gado golle mun haniri donna edu kala mali hewti darde mudu le walde dental leedele do janginte na do francin kor halete e le adnar ni en e ji jago sab kanko umar di kusma di ko umar baygal balde so balta biti ko jarama.